the cake.
Oh, na 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 na, my shallet. Oh, na 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 na, my shallet. Yeah. Who you love? Ita miki.
Ona.
Mafuna kunipoka neo. Iwe kuti ungale wavo. Mami,
ziba ziba twalipanga kuvena. Tifuna tika kote pamuzi ya ya.
Mafuna kunipoka neo. Iwe kuti ungale wavo. Mami,
ziba ziba twalipanga kuvena. Tifuna tika kote pamuzi ya ya.
Matula, baje dano, twalumana kabi, ineshaka kushepo, ma baby, haga kumanda, baliwe kutina panda, no lie, I'm not gonna cheat on you, or to make you cry, oh my love, already promised you, I will love you only you, oh my love, mpaka kumpela, you and I ne paka kumpela, you and I tema. Balefua kukusenda we bachelo
kunipoka neo.
Iwe kuti ungale wavo. Mami,
ziba ziba twalipanga kuvena. Tifuna tika kote pamuzi ya ya.
Mafuna kunipoka neo. Iwe kuti ungale wavo.
Mami, ziba ziba twalipanga kuvena.
Blog.com.